Daniel Lipiano on the beat.
Bali toka nembo sende mbali mtoto nalijua yae kachanganya sijua kisomali nyumbani kaa nkiona show yapo nione tuko mbali yeah honi so usiku atarudi tu nyumbani kila picha ata comment mara anganishe me and her eti yeni kwen mini king wada kila saa WhatsApp anantext hey rap mwenzako mie can't stop moyo wangu uwe wako usione kaa misi jali siya zako natamani mi leo niwe wako tatizo mi nimewaiwa na mwenzako anataka we mwandani wakati mina wangu ndani anataka we mwandani na yendo shabiki number one anataka we mwandani wakati mina wangu ndani anataka we mwandani na yendo shabiki number one
tatizo nani text nimelana baby late night and my girls going crazy it's too much every time vibration wanna tuma mapicha mengi kama nini mina chula najiharibia mimi nina vruma ila mesha penda mimi nili hapa nitakuwa na uyu wangu mpaka lini mungu ndo anajua mina mtamini unaweza pendwa mieni mesha tendwa sitaki kutenda najua kupenda wanaweza kwenda misi wezi penda tena Misi wezi pena
Natamani
moyo wangu uwe wako Usione kaa misi jali siya zako Natamani mi leo niwe wako Tatizo mi nimewaiwa na mwenzako
Anataka we mwandani Wakati mina wangu ndani Anataka we mwandani Na yendo shabiki number one Anataka we mwandani Wakati mina wangu ndani Anataka we mwandani Na yendo shabiki number one